Keep coming, keep calling. This I want your daddy 100. You make it 2, 5, 6.
Guno mwaka biri kumi na muziki, tukubyo muziki kuzipate ni kubusiki. Guno mwaka biri kumi na muziki, aneta manye chere mositi. Baby, ze wampatasi, I can take charge. Ne wawoli no mundi, nda waza wetaga mchenji. Bobadi gala sana, bobadi man like you, ninja man kung fu. Bobadi gala sana, lonely man like you, ninja man baito. Yo baradan dem tu jango, siku walana. Wada walala waku walana, jango bambu, siku walana. Awaku walana mba walana,
jango come through, siku walana. Avalada bakuwalana, jango come through, siku walana. Avaku walana mba walana. My dear, don't worry, just make me call you. Edin yada don't just a lovely. And say no, yeah, you got it all. Love no matter my baby, what the hell. You baby girl, my baby girl. Real thing about your body, my baby girl. Call me again, call my name again. Check like kuba wawali, my baby girl. Tapa kurende na tapa puzange. She want the loving, but they cut it all, I guarantee. And you did a movie in my life, too dangerous.
You better than them to jungle. Siku walana, wada walala waku walana. Jango bambu, siku walana. Awaku walana mba walana.
Jango come through, siku walana. Awalala waku walana. Jango come through, siku walana. Awaku walana mba walana.
Siku walana, maipatana tough combo. We watula waku wagana. Jango wano tomba walana. Awa wantonda muvya mkwano twale magana. Siku walana, tana tough combo, we watula wabako wagana. Jangu wano tomba walana.
Well, talent said, tapa kurende na tapa puzane. She want the loving body katira ya garanti. Anjiri na mubiri malaika, too dangerous.
Guno mwaka, biri kumi na muziki, tukubyo muziki kuzipate ni kubusiki. Guno mwaka, biri kumi na muziki, aneta manye chiri mositi. Baby, ze wampatasi, I can take charge. Never worry no mundi. Nda waza wetaga mchenji. Bobadi gala sana, bobadi man like you, ninja man kung fu. Bobadi gala sana, lonely man like you, ninja man baito. Yo baradan dem tu jango, siku walana. Wada walala waku walana. Jango bambu, siku walana. Awaku walana mba walana.
Jango come through, siku walana. Avalada bakuwalana, jango come through, siku walana. Avakuwalana bawalana.
If them go in my love, and I go give up my baby, and I will give you more. Nobody could have stopped it.